ZLatestMusic.com.
Military Swagger
Sounds Profession.
Wabob Bob Cheese Blue Box Entertainment.
Thumbs on the beat.
Whiz Boy I got another dance for the club, yeah.
Ya tapping.
Is a chica bully kira nishpaziva nichigigi. Analume sweet fema china pona zigi. Nigga drummers like batangi ocha ya digi. Champion in the house na buena kuwina league. Is a chica bully kira nishpaziva nichigigi. Analume sweet fema china pona zigi. Nigga drummers like batangi ocha ya digi. Champion in the house na buena kuwina league.
Hakuna za masoba, we the champion. Itapwelo winner ligi. Ndiseti liko hapa man komi city. Tichila na voa molo wedi eka switi. Military swagi waliza jombo switi. Kufika pa malilo waona mochi gigi. Wasi anavorila upon dance. Demonstrate, concentrate pali dance. Wapanya casket with the best pa madance. So TV ni solo class ni black. Na wizi
damu kisa na chiva ni chikigi. Analume sweet beva chila pona zigi. Nikashomba spike wakangi wo chaya digi. Champion in the house na buela kuwina ligi. Ise tika bully kila nishwa ziva ni chikigi. Analume sweet beva chila pona zigi. Nikashomba spike wakangi wo chaya digi. Champion in the house na buela kuwina ligi. Ligi, ligi. Ise tika bully kila nishwa ziva ni chikigi. Ligi, ligi. Analume sweet beva chila pona zigi. Zigi, zigi. Nikashomba spike wakangi wo chaya digi.
Suza kafapo, tionza koshisha na mixa mutondo. Halo, weta tikulisi letebo. Sindise wakaso, tizulise polebo. Hello, babies, come we get easy. Kailini weekend, we take cold beers. Aluleka kikakala, mwali ni maaizi. We are clapping hands, hot in mabazi. Shake your tackle, unwele ya mantendi. Tsukeza mabrokos, baby, vari hiyo. Hakuna za kamunko, silize hao, sapilao, ziviza kamoso.
Isa tika bully kila nishwaziva nichigigi. Analume sweet fema chila pona zigi. Nika shomba spike wakangi wacha ya digi. Champion in the house na buena kuwina league. Isa tika bully kila nishwaziva nichigigi. Analume sweet fema chila pona zigi. Nika shomba spike wakangi wacha ya digi. Champion in the house na buena kuwina league. Isa tika bully kila nishwaziva nichigigi. Analume sweet fema chila pona zigi. Zigi, nika shomba spike wakangi wacha ya digi. Champion in the house na buena kuwina ligi.
Lowa mkokoto ufuma ni baya. Usiwi boring ko ubaya ukaya. All over kukambe don't mind and care. Mind yo binena game ya utea. Fani mwamudi ya weekend. Chilize chimubaba li weekend. Pano popopo na hufu kiti. Mpoke tika do dice can fit. Kili mklub nika pousa. Mlika ngati weather ili body. Upusa mshisha kulipe na vobi. Solo gelo ni kujonsa. Na satani kisipu muze buda.
Isa tika buli kila nishwa ziva nichikigi. Analume sweet leva chila pona zigi. Nika shomba spike wakangi wacha ya digi. Champion in the house na buela kuwina ligi. Isa tika buli kila nishwa ziva nichikigi. Analume sweet leva chila pona zigi. Nika shomba spike wakangi wacha ya digi. Champion in the house na buela kuwina ligi. Ligi. Isa tika buli kila nishwa ziva nichikigi. Analume sweet fema chila pona zigi. Zigi, zigi. Nika shomba spike wakangi wacha ya digi. Zigi. Champion in the house na buela kuwina ligi.
Military swagger, manager staff, big man, Sivandi, King Maker, Matakala Fanguma, Jasper Kavika.